Remember Love Is Wrong, Johnny, producer yeah. Kim.
Sneak Wells, Roger M. Alongside Marista Soldier.
Tonde kangankaba, kuanga baby mpulira nzawa. Echi tutuchite, tubireke kuwa mpulira nzawa. Tonde kangankaba, kuanga baby mpulira nzawa. Echi tutuchite, tubireke kuwa mpulira nzawa.
Hey, Sneak Wells, na kuisanga malaika wange. Bulichimunga tusachimu uu. Rampapam de masa sigonkona. Every night and day kumutima. So a shot so you na kubwasa. Maristas so you na kulimba. Every day baby no binkweka. Baby baby now I'm done. Tuchite, tubideke. Kuwanga ngomilide chimala. Tubite, tubideke. Kuwanga ngomilide chimala baby.
Tonde kanga nkaba kuwanga baby mpu. Ranzawa, echi tutuchite, tubireke kuba mpulira nzawa. Tonde kanga nkaba kuwanga baby mpulira nzawa. Echi tutuchite, tubireke kuba mpulira nzawa.
Mukwano njagala omanye bambi ensonga lwaki kukyawa bifonga tonagenda. Laba amazimaze lwaki kukyawa kutaddeko bukyayi. Osusiza nnyo wenzi naye mukwano omutima ogumenyeza. Ogutadde mu bitundu baby my baby. Nafuba nenkola nze nekuwa buli kimu mukwano kyewayagalanga. Olwo enkuba yankuba kasana kanjagako nga nkolera gwe mukwano mwagala. Naye kati mukwano onzoleya I don't know why. To say
Tonde kanga nkaba kuwanga baby mpulira nzawa. Echi tutuchite tubireke kuba mpulira nzawa. Tonde kanga nkaba kuwanga baby mpulira nzawa. Echi tutuchite tubireke kuba mpulira nzawa.
Omukwano gwandi wadde osuiti nekuwa tulo naye ate sifuna tulo. Mutima gunkuwa mulo wadde nasibye nera ekigaali nakivuddemu. Bocanga bakuvuddemu kati noffe tuli kimugenda n'ebirwadde byo. Baby twakuvuddemu pulani zotuleeta mu sitaani zakuteekamu. Alana n'obukyayo olabe nga tweyawulamu kati noffe tuli kimu. Genda n'ebirwadde byo pulani twazikuddemu ku luno wabaze kafu.
Tonde kanga nkaba kuwanga baby mpulira nzawa.
Echi tutuchite tubireke kuba mpulira nzawa.
Tonde kanga nkaba kuwanga baby mpulira nzawa.
Echi tutuchite tubireke kuba mpulira.